Edwin is a neighbor, anatoka hapa ni jirani, ni kijana wetu kutoka kwa hii ward. Karibu Mbolezi.
Asante sana party leader, mheshimiwa Mjini. Mheshimiwa Speaker, Lieutenant, mheshimiwa Lusaka, Waziri Eugene, mkubwa wangu kwa chama, mheshimiwa Paranya, mheshimiwa Governor Wangamati, viongozi wote ambao mko hapa. Vile meelezwa, mimi ndio Edwin Sifuna, kijana enu kutoka hapa kwa hii ward. Nimefika hapa leo, nilikuwa na wageni, ndugu zangu wengine wametoka Nairobi kuja kumuona wazazi wangu, lakini nikasema na mimi lazima nifike hapa kwa mheshimiwa Hangati niweze kumpigia pole. Mheshimiwa Hangati, wewe unajua mimi ni kijana yako, ile siasa kidogo ninajua, nimejifunza chini yako. Kwa hivyo nature nano huruma ni pole kwa family ya Uzia Hangati, mama amekuliarara wele arimarehemu in a good place in heaven. Mheshimiwa Munyinyi, lero sisi jahanga msa wabone sikira vilio bindu na romanga ani maao na baruma bali umwana oyo ali ne ruswa le kubasa huru inywe nywe ni yumuro mabindu bine ne makawundu na reba nandi. How can a party of lions be led by a sheep? Chitarangi chiri mufundi Kenya chito se chinyo hachabu kula sisi ya masia Jaramogi, sisi ya masia masi inte mara basi kesi ya bae kesi ya engira. How it is supposed to be run? Lelo njeha angasa sigira chita langi nicho hova ne nacho ata ne huapisha baba eta langi ino ya ba Uhuru Park nebakula angabali simba tunanwa kanese mulibu beita lakini vele wa Munyinyi vele wakisa kama tere lelo esese sangara angabisi pindu vino ne bianja Sifuna Olumayuni bakupa vita sana. I am the one who started the discussion. Mheshimiwa Speaker ya nano kina mubole omundu wangi sya kweke sya bomisa ino ata wakamu upali teke mbaho kama anikozi kosi pika nyala kakona zinuta alisesi ne kwe mahuli ODM kena kumuru sya hundebe bali minority leader. I was the person in charge of that process. Abele kupila kastungu amisi pika na dispike parwaya zekicha mele kaka ni France na mwona andu kani inakende kee yolo ukamu kule parwaya ya ODM town. Sipika aliana no he will confirm nono nyonyo maro ndilesa kukazi sikila. As a community we will not be forced to follow people who have no vision. Mwishimua Munyinyi sema nyele eke sima cha kukalaka kumwezi kuno marako cha kuwa officially installed as a party leader of Fort Kenya. Number two, immediately we come from court. Umwana, ewe manjile kakasi. Number one, ewewe ni weo chakuma co-principal. Wata nasa nyo kuluma nga kuli yafuwa ino. Amwamali, ewewe ni weo party leader. Naluundi tingana mwakuwe, sasa party leader immediately. Nezifuna kia yukona aluma ali nasa is alive. Number two, chise ndi chilio party, deputy party leader wa Sealiana. Umwana, chise ndi gine juse nyanawe, lesia vakono kwa. Chise ndi cha Coalition for Reforms and Democracy. Sifuna ni yori ne nacho mara hakuwelesi ya wewe immediately we finish the issue of enemy so that you can strengthen this part and move it forward. Number two, mheshimiwa Speaker, FFF nga ODM kunenyanga mumbali kama kwa kare vini share inkano. My deputy party leader is here. We consulted even with members of parliament and we say that while the Senate is still debating this issue of a revenue formula, because our governor Zia Wangamati is waiting for money so that he can complete the dual carriageway, so that he can continue the good work that he's doing. We have said as ODM, our leader in the House, Mheshimiwa Mbadi, is going to bring a motion so that Parliament allocates at least the 50% that is due to the counties so that you continue working as the Senate sorts itself out. Because we are a party that delivers solutions. Number three, ni halasi. Umuamio Munyinyi, ewo manyele. Papa wange kakalo makwali, yesika kwa chikura, ni isimula na kuhuwa kwa hako chikura sesi. Malange ni indona sesi, ndabu nanga, baba atubako pasi. Malika, lakini basa, alevasi, ni msikarika rio. Kwe mangabaraka,
Emuruya, myself, Senator Malala, and Osozi and Caleb Amisi from Sabot. And we say, we want new leadership in this community. We were the first ones to say, change. But the truth of the matter is, you cannot be given 30 years to provide direction to a community. You have done nothing for us, and you insist on being there. My position is very clear. Wamama waluya hawakuacha kuzaa. Baada ya kuzaa Mudavadi na kuzaa Wetangula, wamezaa wengine. Mheshimiwa Eugene yuko hapa, Mheshimiwa Paranya yuko hapa. Mmepatiwa sasa nafasi nyinyi mwe wasemaji wa jamii ya Mulembe, twende kazi na sisi tunaunga mkono. Na mkizubaa sisi kama vijana tuko hapo, we will keep you honest to remind you that work needs to be done. Mheshimiwa Munyinyi, finally. Ewe manyele, nende cha hui machikura mkandu, ni mpambo le na badiwe upanga bandu. Sawa kupangota, nike ndaro manu. Mheshimiwa hangati yesika kalo manano, aliyesiri ye kasima. Lakini situna ino, esese kupanga bandu tawe. I do not fight my fellow leaders. So I was a bit surprised this morning when I hear that the Speaker of the County Assembly of Migori is claiming that I have attacked him in his hotel. He says, I don't want the people of Migori to engage us in sideshows. As a party, we don't tolerate corruption at all. And if we have taken a position that the county governor must go, we don't want sideshows. So I'm telling the Speaker to leave me alone. Mimi mnajua, nikitoa amri, aulize Khalwale na Didmas. Nikitoa amri kama katibu mkuu wa chama, huwezi tena pata nguvu ya kusimama kwa press ukiongea. Baba afunie mike. So if you are speaking and you are claiming that I have sent people and yet you are alive and well, I don't send such orders. Arebe kwa Khalwale niende Didmas. Hata andibande rarua rarwewe. Yeah. So mimi hiyo mambo nataka Speaker awachane na mimi. Watu wa Migori wanataka kuwa na uongozi mzuri, na sisi kama chama tumeamua hiyo ndio mwelekeo ambao tunaenda. Kwa hayo mengi sitaki kuwachosha. Pole sana mheshimiwa Hangati na familia yako nzima. Wewe abalinda nimebona ni ndura mapema, it is because ndine bakeningo, lakini mbele mpaka nole anano. Thank you very much party leader. Na kulindile gakiuma which is send to Ford Kenya ndine nacho.